I be sippin', watchin' they by the switch. Gorilla, that's what I'm doing. It's pots up a sword. Spillin' drink on a girl I'm dancing with. She hollin' her dress is full.
Tellin' me
fuck. OG in the corner, pop lock, and got the whole club right. They better not turn off the music.
Fuck ain't no.
Bill,
Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill